yena imicabango yashintsha yonke lono wamanje ngamnika konke ufike wathi uzonginika uthando lonke kase ngakhetha she said you love me akazongetha mangathi kuthiwa kuyakhethwa uzongetha lono wamanje imicabango kumthatha uthando lami lonketha likikuwe noma befika njali ngeke balunge ngeke balunge ngeke balunge
Sí, sí.